DutchMsafi.com
Mama mia, mama mia, namba moja katia wale mamia, na kuaminia silimia, bado moja tusitati mia mia. Ni pila za dunia my love, umilia my love, ni kulis na dunia, na kutafutia my love. Tutoke hata weekend moja, moja, yota zote wedi vike, I'm a soldier. Sujai, awidit vitande jugwa, abana lokolo vitande jugwa, awidit vitande jugwa, abandu vitande taye.
Baby you so beautiful and you so sexy, not no blossom. Namshukuru Mungu kuwa nawe kama blessing, not no blossom. Baby you so beautiful and you so sexy, not no blossom.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Moyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way you are. The way you are. The way you are. The way.
Kusu swala la usuri kwako ni wakika. Sunaona paka munika miweni shika. Siku choki nkikuwa na midenda na wakika. Fangu sofajiri muda usijogwa na wika. Alafana uyu mtoto sena jwa kupika. Mina mbandu wana mbandika. Mtoto zero kilometers. Tekero mucho mama sita. And by the way, baby you so beautiful and yes you so sexy. Not no gozo. Namshukuru Mungu kuwa na nizari a blessing. Baby, you're so beautiful, and yes, you're so sexy. Not no girl, so namshukuru Mungu kuona nizaya blessing. Not no girl, so
mwili wangu la upiga shoti, baby. Na kama moyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana, akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way. The way you are. The way you are. The way you are. Na the way baby you are. Itakupa pesa siyo maua. Ata wakisema unajichubua. Wambie mume wako nona kununulia.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.